Radio-Virgule d'Amérique. Tubasuhuje nshuti mutazamwa twiradio ijwi rya Amerika tubaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera ku byo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomeza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda naho isaha 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere tuyahere hano i Washington DC muri Amerika, umunsi w'ubusabane bw'abanyarwanda bavuye imihanda yose wiswe Rwanda Day warabereyemo ibiganiro ku ngingo zinyuranye, icyabimburiye ibindi cyahawe insanganyamatsiko igira iti Rwanda mu myaka 30. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta wavuze ijambo rigitangiza yagarutse ku iterambere yemeza ko u Rwanda rumaze kugeraho mu myaka 30 ishize, avuga ko rumaze kwagura umubano n'ibihugu binyuranye by'amahanga ku buryo mu Rwanda hari abahagarariye ibihugu byabo bagera kuri 45 mu gihe narwo rukomeza kongera umubare w'ibihugu bishya rushyiramo za ambasade. Ibyo yavuze ko birimo Brazil, Jordani, Arabia Saudite, Indonesia na Repubulika ya Czech. Yagarutse kuri gahunda y'amasezerano ari hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza arebana n'abimukira, avuga ko u Rwanda rwinjiye muri iyo gahunda mu rwego rwo gutanga umusanzu warwo mu ruhando mpuzamahanga ku kibazo kirebana n'ubusumbane mu by'ubukungu butuma bafite amikoro make bava mu bihugu byabo bagashakisha amaramuko mu bihugu bikize. Minisitiri Biruta yavuze ko u Rwanda rumaze kwakira abantu barenga 200,000 bavuye mu gihugu cya Libya, muri bo abarenga 1,200,000 bakaba barashakiye aho baba mu bindi bihugu byo hanze. Yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko cyongeye kubura nyuma y'uko leta y'icyo gihugu itashyize mu bikorwa amasezerano yarashyizeho umukono n'umutwa M23 irwanya bigatuma wongera gufata intwaro mu mwaka 2021. Yavuze ko iyo ntambara hamwe n'indi mitwe irimo uwa FDLR byatumye abanyekongo barenga 100,000 bahungira mu Rwanda, bamwe muri bo bakaba bahamaze imyaka irenga 20. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'umufasha we bari muri birori. Ibindi ku ijambo Perezida Paul Kagame yavugiye muri birori turabibagezaho mu makuru yacu ataha, bagenzi bacu babyitabiriye bamaze kubidutegurira. Mu mpera z'iki cyumweru igisasu cya roketi cyaguye mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga komini ya Kalisimbi gikomeretsa abantu babiri. Jimmy Shukran bakomera nibyo tubwira.
Ibyo byabereye muri karitsiye ya Mugunga, imwe mu zigize Kalisimbi mu mujyi wa Goma. Mugunga ni karitsiye ikora ku muhanda mugaruva go mujya Sake ihana umupaka na komine ya Goma ahagana muri Sake. Nimwe muri karitsiye zituwe n'abantu benshi kurusha izindi mu mujyi wa Goma. Tukihagera twasanze imbaga y'abantu baje gushungera ibyabaye. Abantu babiri bahakomerekeye bikomeye bahita bajyanwa ku bitaro. Ni igisasu cyo mu bwoko bwa roketi kimaze guterwa muri aka gace ka Mugunga. Icyo tubona ni uko hari inzu eshanu zashwanyaguritse, izindi ebyiri zigashya, ibikorwa remezo birimo insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi ziwunyujije ku muhanda mugaruva go mujya Sake nazo zahiye. Sadiki Zirimwe Abagabo ni umuturage wo muri karitsiye ibi byabereyemo, yatangiye atubwira uko byagenze.
Ibyo twatwiciye mu karitsiye mu rugo wacu tugiye kumva twumva ikintu gitambutse mu kirere, abari kwanza mu ngambi imbere ku samusamu bagira ngo ni indege iri kuza, abantu mu karitsiye bamwe baryama hasi, ikintu kiza kiri kuza kiri kuvugiriza kirangije kiba kikubise mu mbuga y'umusaza kiba kihitanye umwana n'umubyeyi. Aho kanya abamotari bahise baza bahita bashya ku mamoto bahita babajyana mu kadisipa bahita kuvuga ngo babashe bava utuma amabande bahita bajyana mu sebefa bunyongaze bombi imaze kuvanga aho uko abantu baje bahura gusabaza gutabara, inzu zirasenyuka, ikintu kidusanga kikubisase cyane cyacimbye hasi.
Abandi baturage twasanze batubwiye ko bakomeretse barimo umusaza w'imyaka 72 n'umwana we bari bicaye mu mbuga hagati. Dona Karibadu n'umwana w'imyaka 14 nawe dusanze aho ibi byabereye.
Baginzi likuye kajipiga mule na moze na musika na kengine.
Iyi bombe yaje ikubita hari iruhande hari umusaza ndetse umwana muto, abo bose bahise bakomereka. Ibi byateye ikibazo gikomeye kandi abo basaza berekejwe ku kigo nderabuzima. Ubu ngubu biduteye impungenge cyane. Ubwo iki gisasu cyamaze gukubita ahangaha twese twagize ubwoba, kuko nubwo cyazaga twari dufite impungenge ariko twese turyama hasi nuko tujya gutabara nyuma.
Iki gisasu kimaze kugwa muri karitiye abaturage bahise bagira icyo bagikomeye batinya ko ibikorwa by'iterabwoba bishobora gukomereza mu mujyi wa Goma nk'uko bimeze muri territoire n'umujyi wa Beni. Odari Muhawe Darius ni umuyobozi w'urubyiruko mu mujyi wa Goma asaba inzego za leta kugira icyo zikora vuba na bwangu mu kurinda abaturage ibi bisasu.
Ngiye nk'umukuru w'urubyiruko rwa Kivu y'Amajyaruguru ikintu ngomba gusaba government ni ukuvuga ngo bakore ibyo bishoboka byose bakore ikintu cyo bita nani kureba irambunda irambunda M23 gukoresha reba bitangirwa mu mujyi wa Goma irambunda bagomba gushakisha uko kose na drone zo bafite ukuntu bayinetralize uko sinone cyangwa jo gusa ahubwo ndi kubona ko ibombe iratumara cyangwa simbunda bari gukoresha iramara abaturage hano mu mujyi wa Goma.
Guverineri wa Kivu ya Ruguru General Peter Chirimwami Nkuba yahisagera aho ibi byabereye. Uyu yihanganishije imiryango yahuye n'ibi byago anizeza abaturage ko leta igiye gukora ibishoboka byose mu kurangiza intambara irimo gutera ibiza mu baturage. Kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Congo nibwo mu mujyi wa Goma haguye igisasu nk'iki. Ibi bikaba byateye impungenge mu baturage. Ibindi bisasu byatewe mu mujyi muto wa Sake na Mweso mu teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Impande zombi zihanganye zirimo FARDC na M23 zikomeje kwitana ba mwana ku kibazo cy'ibisasu na za bombe ziterwa mu baturage. FARDC ishinja M23 kuba ari ibitera, M23 nayo igashinja FARDC kuba yibasira abaturage. Abaturage bakomeje gutakariza ubuzima mu ntambara zibera muri Congo cyane muri teritwari za Masisi na Rucuru aho inyeshyamba za M23 zihanganye n'ingabo za leta ya FARDC. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo mbere nkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyane n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ni byiza kuri mwese mutajya muhwema gukurikira gahunda zose za Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ndizera mukomeje kugubwa neza aho muhereye mu bice bitandukanye by'isi. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukarangizwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro rero muri kumwe nanjye Karemera Patrick Bikers. Iwacu dutuye hari abana bafite ubumuga bugiye butandukanye by'umwihariko ubwo kutumva no kutavuga. Akenshi usanga aba bana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, ibyo twakita ubumuga bukomatanyije, bahura n'imbogamizi zibakomera cyane cyane mu bihe bari kwiga amasomo yabo. Aho usanga bagenda bahura n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye zituma batajya ku ishuri ndetse kandi n'ababashije kugerayo ugasanga baracikirije kubera kubura imfashanyo zigiye zitandukanye by'umwihariko nko kubura abasemuzi b'ururimi rw'amarenga babyigiye, ugasanga birabagoye mu myigire yabo. Byinshi rero kuri ingingo reka nemere mugenzi wanjye Nkurunziza Pacifique atugezeho icyo bamwe bavuga kuri insanganyamatsiko y'uburenganzira bwo kwiga ku bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga.
Aha ni mu gipangu gikoreramo ikigo cy'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga RNUD mu magambo ahinnye. Kubw'Imana Alphonsine, umwe mu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ari guhara mu busitani bwacyo. Akazi ke ka buri munsi ni ugukora amasuku muri icyo kigo. Ntiyagize amahirwe yo kwiga. Mu ijwi rya Kwizera Clementine, umusemuzi w'ururimi rw'amarenga, arasobanura impamvu yatumye atiga.
Sinzi impamvu nanjye ntigeze ngira amahirwe yo kujya kwiga, kuko nakuze mbona abavandimwe banjye bo bajya ku ishuri, ariko njye ntabwo najyagayo, nagumaga mu rugo nkakora imirimo yo mu rugo. Umubyeyi wanjye yigeze kunjyana ku ishuri. Ngezeyo rero nigaga n'abandi bana bumva badafite ubumuga nk'ubwo mfite, birananira kwiga. Umwarimu ntiyari azi amarenga, nanjye ubwanjye sinari nyazi, ahitamo kunkura mu ishuri.
Kuba utaragize amahirwe yo kwiga ubona byarakugizeho izihe ngaruka?
ingaruka zo ni nyinshi ubu ngubu ntabwo nzi kwandika ntabwo nzi gusoma kandi mfite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ahantu hose ngiye rero nsanga batazi ururimi rw'amarenga bikangora kuba nakumvikana nabo nimba ari byo nshaka kugura nimba ari serivisi nshaka bakampa urupapuro ngo nandike kandi sinzi kwandika bakanyandikira sinzi gusoma sinshobora kumenya kubisoma rero urumva ingaruka ni nyinshi bituma mbura serivisi nakabaye mbona bituma ntashobora kuvugana n'abandi bantu urumva rero ni imbogamizi ikomeye cyane kuri njyewe
ese ubona ari iki cyakorwa kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga babashe kubona uburyo bwo kwiga ushingiye ku bumuga bafite
bishobotse amashuri yashyira abana bafite ubumuga nibura muri buri karere se hagiye habamo ishuri rifite ubushobozi bwo kwakira abana bafite ubumuga mu byiciro bitandukanye harimo n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga imfashanyigisho nk'abandi bana bafite ibitabo basoma hari amakatuni bereka abana ayo makatuni yose rero usanga arimo amajwi ariko twebwe ntabwo tuyumva hakaba izo katuni zijyaho abakora amarenga akabona uburyo bwo kwigisha abana gusoma inyuguti zose amagambo yose mu buryo nyine bwihariye bitewe n'ubumuga afite kugira ngo ashobore kuzamukana n'abandi kandi hajya huhinda uburyo bwo korohereza abanyeshuri bafite ubumuga
Ingabire Angelique nawe ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga yize amashuri abanza n'ayisumbuye ayarangije akomereza mu mashuri y'imyuga ahasobanura icyamufashije kwiga mukaba mugiye kumwumva mu ijwi rya Omar Kayigi umusemuzi w'ururimi rw'amarenga
nize amashuri abanza y'Ubutare kwahitwa Stage Shemu igatagara ndangiza amashuri abanza mu kizamini cya leta nk'abandi gusa sinigeze niga amashuri y'incuke nk'abandi bana nahereye mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza gusa naho mu icyo gihe amanota yakiri makeya kubera ko kwiga byabaga bisa nk'ibingoye iyo bigishaga nk'ibintu birimo cyane mu kinyarwanda amasaku amajwi muzanyito byarangoraga cyane gukora ururimi atari rwo rurimi nakuze nzi nk'abandi bana ariko narihanganye nirwanaho ndatsinda nyuma nza kujya mu mashuri yisumbuye cyo koza kubw'amahirwe kuko icyo kigo cyari kirimo abana bagenzi bacu bagiye bamenya ururimi rw'amarenga kujya badufasha kudusemurira nkora tronkome ndatsinda njya muri senior 4 niga HEC History Economic and Geography ariko rwose nari mfite abasemuzi ariko abarimu ko nari maze kumenya wenda kuba nasoma nkandika nakufataga amanote nkakurikira ku kibazo by'abantu bandika nashoje muri 2015
abarimu b'abasemuzi yarafite cyangwa se bacu nta gusemurira
abo nabasha kubona babaga ari abanyeshuri bagenzi bacu kuko twabaga twara abanye igihe bakagenda bamenya ururimi rw'amarenga nabo kandi atari amarenga nanone atomoye aho ijambo ryabaga batazi nko kubara ibwa amarenga yadukoreraga spelling rimwe na rimwe ubundi bakadufasha bifashishije inyandiko tukandikirana nkamwandikira nkamenya gutyo icyo mwarimu ari kuvuga
Ingabire Angelique akomeza agaragaza umusanzu w'imfashanyigisho by'umwihariko abarimu b'amarenga mu myigire y'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nanone turamwumva mu ijwi rya Omar Kayigi
ubundi iyo mwarimu azi amarenga ikintu cya mbere ni uko guha amakuru akagusobanurira n'isomo ari kwigisha kuko iyo nta marenga mwarimu azi ujya kubigusobanura ku ruhande hari ibigenda atakaza cyangwa atakubwiraho kandi mwarimu yabivuze ariko mwarimu w'ubwiye azi amarenga ibyo avuga byose abishyira mu marenga ukabasha kubikurikira nta mbogamizi urugero nk'iyo wenda nta musemuzi uhari ubwo iryo shuri ndigane koko ufite akamaro cyane kuko nk'umwana ufitemo uko tumuka nta kintu bigaba ari kumva n'ibyo ari kwandika n'ibyo ari kukora ku kibaho ariko ntagazi ibyo ari kwandika ni ibiki urugero nka chemistry biology geography ni amasomo asaba kumva ibyo ari kwandika ibyo ari byo ndasabye rwose abasemuzi babe bahari niyo badahari abarimu bahugurwa gusa nyine iyo bitabaye umwana arihangana akakoresha uwo muhati yawufite agakomeza kubundi ni amahirwe kugira ngo uzatsinde kandi nta rurimi rw'amarenga ruhari mu ishuri
Uwamariya Florentine umukozi mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga ushinzwe uburezi n'imibereho myiza yabo arasobanura ingamba bafite mu guteza imbere uburezi bw'abafite ubumuga bwihariye
nta nubwo ari icyo cyiciro gusa cy'abatumva n'abatavuga gikeneye bwa burezi bwihariye gusa n'icyiciro wenda cy'abafite ubumuga bwo kutabona naba benshi biga mu mashuri navuga yihariye mu biganiro byinshi bimaze igihe bikorwa leta yashaka uburyo n'ubuvugizi bugikorwa bwo kugira ngo nibura hongerwe bashaka uburyo hakongerwa ibigo byita ku bana bafite ubumuga byihariye nibura kimwe muri buri ntara kugira ngo bijye bibasha gufasha abo bana. Ni nk'ingamba zirimo kwigwaho ziganirwaho ayo mashuri yongerwe leta nayo igiremo uruhare, noneho ntihagire umwana n'umwe ufite ubumuga uwo ari we wese usigara inyuma mu burezi.
Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda ya 2022 igaragaza ko abantu 330,729 bafite ubumuga mu byiciro bitandukanye ari bo babasha kwiga kuva mu mashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye, amashuri y'imyuga, kaminuza n'amasomero y'abakuze. Muri aba abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga baragera ku 530,139. Nkuru nziza past week kubw'ikiganiro ejo.
Reka dushimire kubw'Imana Alfonsina ufite umuga wo kutumva ndetse no kutavuga wadusangije uburyo atabashije kwiga kubera ubumuga afite ndetse kandi yanatubwiye ingaruka agenda ahura nazo kubera ko atize. Dushimiye by'umwihariko Ingabire Clementina wemeye kutuganiriza atubwira urugendo rwe nk'umwana ufite ubumuga wabashije kwiga ko nubwo yize amashuri yisumbuye ndetse n'imyuga rwari urugamba rutari rumworoheye kubera ko nta mfashanyigisho ndetse n'abasemuzi b'ururimi rw'amarenga yahuye nabo. Tunashimiye cyane by'umwihariko Kwizera Clementina ndetse na Omar Kayigi abasemuzi b'ururimi rw'amarenga badufashe kumvikana na Alfonsina ndetse na Ingabire bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga. Ndetse kandi tunashimiye uwa Maria Florentina umukozi mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga ushinzwe uburezi n'imibereho myiza yabo badusobanuriye ingamba bafite zo guteza imbere uburezi bw'abafite ubumuga bwihariye ko hari kwigwa uburyo hakongerwa amashuri yihariye y'abafite ubumuga butandukanye cyane cyane ubukomatanyije.
Kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Duherukana nkuru nziza yaguwe neza kwa Mukapakome, ariko kandi yibaza impamvu Mukapakome ataramutwitira umuhungu yamusezeranyije. Nanone yibaza uko byagenda umuryango w'ubaye waramenye ko yasahuye ibishyimbo akabishyira Mukapakome. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Muyao! Muyamba!
Nikiza! Kingura uzungire nta kibazo.
Ayuwe! Sinzi ibyo ngonze.
Ubwo ni ya nkoni yanjye uhutaje.
Hey.
Nari nayegetse aho inyuma y'urugi ngiye kuryama.
Yewe, kurya utabona n'icyumba cyawe ntikibona. Ariko ngira ngo nuko ari aka kadirishya k'imbaho bashyizeho.
Ubundi se habonaga ngo ndebe iki. Tumbwire icyo nkanguriye. Dore ko ibipfaro byawe ari umunsi. Ndakumva.
Nyine, nashaka kukubaza niba nta mafaranga ufite ngo nze kudodesha urukweto rwanjye rwacitse.
Ariko zahabu ntukansetse. Amafaranga se mwana wanjye nyakure kuze ko ntakora. Nkaba ntahinga ngo byibura ndagurisha imyaka nkuremo agahumbi cyangwa bitanu. Ndagwaye nkuye koko.
Yewe. Muyo.
Ndakumva.
Wivuga byinshi ndabizi yafite ntiwayanyima.
Biragaca hirya.
Ikindi nashaka kukubwira. Nimugoroba nshobora gutinda gutaha.
Uragutinda wanyuze hese zaha. Muza amafaranga koko hano ugiye kuyishakishiriza.
Oya oya.
Zaha. Ndagusabye ntuzandavure witwaje ubushobozi buke bwacu. Sibyo?
Umara rwose muyo. Ahubwo hari umwana twigana w'imuhire urwaye. Nashaka kumushyira amakayi no kumusobanurira ibyo twize adahari.
Datamina. Ibyo bikakuvana ni gatako ukambuka ukajya imuhire ngo nugusobanurire umurwayi. Zaha ndakwangiye. Hasoni.
Ese ubwo wampaye uruhushya muyo? Ko nawe ajya mfasha mu masomo kenshi.
Ndabyanze zahabu. Ubwo se uramutse ugiye imuhire bakakugirira nabi. Mwana wanjye uragira ngo nawe nkubure nk'uko nyoko byamugendekeye. Abanyamuhire bagira urugomo ndabazi.
Ako kugeza ubu ntabwo tubizi neza niba mama yarazize abanyamuhire cyangwa yarazize agahinda kabije yatewe n'umuryango wacu. Ubwo se ko
ndavuze ngo tegereza zakira umusobanurire rimwe ahubwo isaha zo gutaha nizigera numva ugeza. Uranyumva?
Bibiri, birindwi,
narengeza ngorongi bagiye ko nakubwiye kujya nyita Fred Nire
erega buriya no kubavuga mu isina birambangamira ako nyine nzajya nyerageza kubera ko mubishaka
oya nuka bigereho ikibazo rwose urwo rubisha naruguhaye rwose narwo ese buriya wowe nzajya mpita nde Nire iyo mwita Nini se cyangwa Nire
Nirere nacyo rindwaye
abandi bakozi mbese batashye
ego ku cyane sinshobora kwinjira muri ibi biro byawe hari umukozi n'umwe ndeba he amagambo y'abanyamuhire sinazayakira
buriya rero Nirere wagize Imana ubusanzwe njye sinkunda guha akazi abagore n'abakobwa ujye uhora uyishima pe
noneho njye na Debora na mama byose tujye dushima Imana
Imana se gusa cyane njye ahubwo bizungereza byahataniraga imyanya mwicayemo mbese
natwe ko tubyishyurara
birakubangamira se
oya da oya
ngahigira hino wicare hano imbere yanjye maze umbwire uko akazi kagenze rero sibyo ariko agenda wa mwana w'umukobwa ufite amaguru meza
y'ibitese ihangana uburetse kunkoraho mbaze nkubwira ibyo nakuye mu rugendo nagiriye gatako
oya bo byihore n'ejo wabimbwira igira hino nkubwira aho ubwo ari ngiye
ariko wimurura boss rwose ndekura basi ndiza
igira hino humura ariko
umva no gukomanga
Papa, mumbabare niba mbarogoye.
Eh, oya ntako turogoya muhungu wanje.
Ubwo rero boss muri ayo mafoto yizenze uko arenye ni mugira iyo muhitamo murambira hanyuma je de Brazza ajye kwishyura.
Eh, ha. Yanze yareba neza jo mu gitondo nta kibazo.
Ibisangwa minzira ntambuke.
Oya, ni wowe narinje kureba.
Utikisha abakozi banje bashaka hiki.
Nihanganira gato papa. Nifuzaga kuvugana na Nirere ku burwayi bwa musaza we. Ntabwo mutinda.
Uburwayi bwa musaza wanje.
Eh, Nire.
Bite. Ni sawa.
Musaza wameze ate ko zeruka na mba arifite muvuye kwa muganga bamushyizeho sima.
Musaza wanje arahosha. Nire ntegereje kumusubiza yo bakaturebera uko bimeze.
Eh, mba rero ikinzanye. Ngiyo. Wewe kumaze igihe muri kampani ya papa kandi nkaba nkomeje kumva amagambo avugwa ko kugira ngo ahakaze abagore n'abakobwa banza kugira uko bamugenza hari icyo waba ubizi.
Hehe, mbabarira bisa njye rwose ibyo ntacyo mbizi. Icyo nshinzwe aha ni akazi si ukumenya ubuzima bwa bosi rwose, kandi ugiye rwose njye nifite n'akazi kenshi ugiye pe.
Nyamara ushobora kuba ufite amakuru ni
rwose ndeko
igihe cyose umaze muri iyi kampani.
Mama horo.
Eh, Damas, we. Shadawa na kanya munezo karushunga no maze konka kabisa.
Ariko nkuru nziza rwose.
Eh?
Nakubwiye ko ufite abashoferi inshuti zanjye dukorana urugomo.
Hey.
Eh, bansomeza agacupa niyo mpamvu ya kanya munezo mbonana.
Okay.
Eh.
Ah, papa.
Eh. Ikanye se wayirangije.
Aha, nayirangije da. Eh, ahubwo.
Hey.
Sigira hino rebe niba uko nayikanitse bihura nibaza rifite.
Eh, kumwizera ra.
Umva dama. Ngenda kanika hiba kanike. Erega,
mapinete kutahinje urunzi.
Oya, twapi na sanze mapina tayingo.
Yamanya.
Kumwize se nagucamira ndamu. Aba yari ikibazo cyatuma mapina hindurwa. Kimenye mu bizi nta hita mbikora niriwe nkubaza.
Eh.
Cyane rwose.
Homa y'amafaranga na he rero buri.
Eh,
muryango wanjye buranegereje.
Ah, erekanya gushye. Ahubwo se dama. Ko nakubereye mu bitsi mwiza naraza kumbira agacupa koko.
Eh? Itari none ariko.
Ngwiki?
Wenda nk'ejo mbere yuko nambuka umupaka.
Mvanya.
Eh, uzanjyana n'abandi ujyumwera kuza.
Aya, sa dama samavuta y'umugabo namuraye ku mubi. Ahubwo se. Ari yese. Kunari nayabitse muri uyu mupaka.
Ngwiki? Reba neza.
Amaye na tata. Reka nkuremo n'iki gisarubeti ndebe neza. Ose, umufuka nari nayashyizemo kwa ruyu. Reka ndebe no mu yindi mifuka. Mana we. Mana nyirijuru we. Bikira Mariya. Data mi. Dama. Do. Do. Iyi mifuka yose irenga.
Nizere kumye n'ishari.
Oya ni ukuri pe.
Awe. Urunzi. Amafaranga yanjye wayanywiriye ko nazikurutsa koko.
Ariko se koko dama, urumva natinyuka kunywera amafaranga wambikije koko? Hakiya mungu sinabigerageza.
Toka kure. Urunzi, n'umenyeshe. N'umenyeshe rwose. Nakirinsaga nzi kumbeshe.
Oya ni ukuri pe.
Ariko wa mugani wawe ndabona n'imifuka yose nani gicere kirimo. Ndagukubita umbwira wowe wanciriye amafaranga.
Eh?
Ko ni nyenda ari wamba yari ucyambaye. Utayihinduye ngo tubwe ko yasizemo yo wakuyemo.
Wari se kumfata ndugu yangu.
Eh, toka ku.
Wewe nako nakubeshe.
Wa musenzi we.
Ni mwa batata we.
Umva mugi. Ndagutaza abagenzi bage. Bagukubita pa ku yamaye.
Ngose umva kugira no notwumvika.
Ati uyu musenzi.
Umva dama. Mbabara no kuri.
Umva.
Ndagusabye w'inteza w'inteza abanyamuhiri.
Wari wababona se?
Ndose mubiri. Uba nkubitira kunyica. Ahubwo noneho umva wowe.
Umva.
Ihangane. Ihangane bya none.
Sha.
Umva se ningera mu rugo ndakomeza ndeba rebe neza rwose. Ndebi wanya. Hari n'igihe nasanga bayakuyemo bakayambikira
mu ruzi.
Umva rwose ntabwo nakwemera ko aya mafaranga yataka
uruzi
yaba yatakaye pe ko naho nayabitse
uruzi.
Ndafunga
ndakuretse ariko ugera hano nagwitegure gukubita
kubitwa.
Ugomba kumishyura amafaranga yanjye wanze ukunze.
No,
ejo nzagaruka kuyamiriza.
Ejo se ejo
cyangwa uyanyuraga kuri telefone nino yagaruka
kuri telefone kuri telefone
kandi mutinze nzashyiraho na mani.
Ngaho da Damasi baramucabiranyije da
bisangwa se wazashyira gira icyamenye kuri ruswa itangwa muri kampani ya se Alfred ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha.
Nshuti muduteze amatwi masagonda make tuba tugeze ku isaha 12 y'umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kubana natwe kuri mikro.